lizard long me under be. Adan yo kobla haydes Prince Bronicky Levo kuwabu dungla.
Romeo on the beat.
Amina tuje kweka. Amina kola tuje kweka.
Mombasa Nairobi, Mombasa Nairobi, Mombasa Nairobi. Itinda kamole, itinda kamole. Neni agelu baka.
Knowledge. Tu la que no le chi. No le chi.
Waka yaka yaka.
No le chi. Kina no le chi. Nenia no le chi.
Waka yaka yaka.
Amina tu che kweka. Amina kola tu che kweka.
Yon pat bang ndi komo lilo. Kimi yo fwanda makuko neko. Ndada no le jito ndaka vusilu. Nze gogo na nkoyo kuno nona. Lomi yo muwe cheka sainige. Kuba omusoga kovati sente diriwo. Jire, toba maloku tukolelela. Akugema kumulo pafuenga yetakula. Baby, tole kadanyo kuburaidesi. Hold up ye peko mremista mane. Wabu waka nabuza DJ Kabul. Tili kulimba, nenya no le jito.
Mombasa Nairobi, Mombasa Nairobi, Mombasa Nairobi. Itinda kamole, itinda kamole. Neni agelu baka.
Knowledge. Tu la que knowledge. Knowledge.
Waka yaka yaka.
Knowledge. Kina knowledge. Neni knowledge.
Waka yaka yaka.
Neni agelu baka ne mulago. Akugana kunda getu wago. Baby, kiss me, squeeze me, touch me. Show me your knowledge, I see beauty every day. Nizali nebivyo. Don't call ya kobero no no. Knowledge ya game ya ya juze ni mkatare. Kaku radio ka ulide. Aba tatuenda mwekarise mwibisenge. Denaga wala mwidetwe pange. Mbako vye mwidetwe. Ok, nagela kuandika kwa chitabo.
Mombasa Nairobi, Mombasa Nairobi, Mombasa Nairobi. Itinda kamole, itinda kamole. Neni agelu baka.
Knowledge. Name your knowledge.